kocha wengine. Si lazima kumangania.
Wache waende.
No, 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 no.
He waende.
Waende wote.
Wache waende. Ni baya kumangania.
Space Gospel.com.